tula wa mama nyoruganda akachale yo mugego ne kadalia kulino munje kya tatu waje waje nango mtwe webo takuhumuza baroni dona yenga bologata fa chonya batese bujja kuchanga bakakanye leka fumbo kulembo zipombo fofo foste komerere mpera manye bayabanyikifu kubadde kwejijubanya okubako bwenti na kufufu biranga kaluka muji ebizibu kubadde kubimbanga walumazi mpasi nebyemba wobibunyanga ekinogesi bakalumulikiriza nti sitembeka kyabayugumya bulago muteekwa kunenenya tera onvume nebyoyagala ani akuwakanya nga naye onvuma omanyeka nina n'abatabani weera okuyimbira bubi ekyomeze toluma eriyasi batambulidde bwatyo naazira emmere mugira mukyakube ennoga n'okummira njeokubafuukira akagumba mugenda kunneegoga kiwogolo nnyogonya si kitotome omusubuzi omubbi ebusega wano naye nga bw'omanya aluma aluma essubi kiwogolo yatuuka n'alumamu olulinga mmula luno yamba ku bukodomi bwatyo najyatomerwa eddebe ly'obutayanjulwa o kwali kuswala nnyo mwiga okwanjulwa nammuge kayimba kaakati bannanga okufuna omukazi n'otayanjulwa ekyo kyekimu ku by'obulabe obutagambika ng'okwanya omusanze mu sitenseni ey'omubivulwa oluusi ne gye guwoomera ng'ojja okulebya kino kujja kikufumbire eby'ekiyaye ng'otandika na kukyesuna kiwugulu nnyugunya si kitotome gwe gambye omusuubuzi omubbi ebusega wano ng'ateeka abava mu butale n'asuma loodi bbulooka z'ekiro ennyo n'anyagulula naye nga bw'omanyi bayibuli bw'ekirambika munnanga ennaku z'omubbi ziba ntonotono taata w'omukyala gw'alina ewaka yagenda n'abazavanira n'obumwanyi bwe olwa butunda taata n'ajjula ennusu kwe kufuna ekirowoozo ekibulayo n'akamotoka alumbye kampala we bazitundira kumbe n'omuko omubbi ategera wano tebeemanyi jjukira n'omukodomi ng'amba taata w'omukyala gw'alina ewaka akabeeyi ka mmotoka e kampala wano kazende bamuseeramu era n'alemererwa n'asalawo dde amala okupakasa asobole okwongera ku ssente atera ddagule kumbe n'ekiwugulwa omuko omujaguzi alina agasajja ga mulinnya bugeregere takimanya nga gonti gw'abazanya ge ye taata w'omukyala gw'alina ewaka ekinyusi kya sinema kiriwa wano abadayi wayende ku nsaba ogiwumuze muyiga okwanjulwa okwejema ebifaanana nga bino ekosa yedda njagaliddewo ng'okukola obufumbo musooka kyala nanasobingaeyo kiwugulu gwe yamukwasa ku kaleega ka maama muyiga okwanjulwa okwejema ebifaanana nga bino ekosa yedda njagaliddewo ng'okukola obufumbo musooka kyala nanasobingaeyo kiwugulu gwe yamukwasa ku kaleega ka maama takisi olwakabuukira ddeeka n'omuka omubbi n'akabuukira takisi z'ekatosi bazipakira akabinda bantu n'amabidde n'otabyawula muzeeyi baamutuuza n'omutabani kiwugulu nnyugunya saamuwondera baatuuka ssaawa ez'ekiro bbiri muzeeyi n'afulumamu n'akavangata n'omuka omubbi azaamuwondera alemedde kaayagala empiya lazima muzeeyi bwatuuka n'asaba emmere kumbe n'omuka omubbi ava emabega we n'asikayo pisito n'obukambwe bwe bonna n'ababoggolera nti molalekene n'asamba nazaala watulengera n'akalega ke yali alimu n'akayuzayuza n'aboggolera muzeeyi nti jjayo ensawo omuli ssente oba oyagala owonda essasi mu kutya okungi n'okutintima wano muzeeyi olwalaba pisito n'ajjayo ensawo laba omuka omubbi n'omunyago gwe yayita mbitooketooke roodi n'asegulira katonda w'abakujje n'abalangwa bwemage mbwolo ye yeekolera nga kayanjawe wembole kiwugulu abayuza n'akavangata enduulu okuva jyabbye bwatyo n'emuwondera mu kwagala okwekukuma okubawona nga kumagamaga akayumba kali mabbali n'akayingira nga bw'abazaabaza kumbe kabuyonjo yeewaka eyali yawummula n'agwamu engeri yali eyebyeyebye ow'ekitiibwa n'ajjula abatuuze bamuli nozanyisanga kyekango nakiwalazimu olwagwamu yapekera nduulu n'okwoloma badduukirira akabbiro ono mwali mu bita manjina wa mchala wea mumu sendera ye ya kawanga mulantite mukuba bandango yeye mukoba woli baba lidia ya sambye sambye mama no kumusuna ngowe dumo nechuguru chizibo bia ula wabula soza kuba mukondo mijajia zechempi senso vio utayanjulwa nesonyi za tuvuti kila abantu bakuli nenazala cha mubuka kone yesekera nesawe ya kamomewe ya nazibwa sezala nadamu na jeva galira chuguru ya lekewa oti ya kubibwa peinga boroga nyoro kumenyeka ya kufuna waka denje mbabulire omukonga zeye makage nijibi yako ma mtu wana kagunde yosabanga sivule baga niraseye kukemi sana zizeye kilianga mabula soza kuwa mkondo mityajia akunde kunde nyonyo chisikilize chaka tuna oh mwigo panjulwa okweke merifano nanga bino yalikosa yete anjabe mdewo mkolo mfumbo musoka chala
musoka chala
nabiso bingeyo chivukulu kwea mkwasa kukarega kambama mwigo panjulwa okweke merifano nanga bino yalikosa yete anjabe mdewo mkolo mfumbo musoka chala
musoka chala
nabiso bingeyo chivukulu kwea mkwasa kukarega kambama.